stress. No bad mood. Take a body stress. To enjoy more dahu. No more stress. No bad mood. Take a body stress. To enjoy more dahu. No more stress. Missy Takishida. No jangalie. Kifupi sina muda. No more stress. Kinibwaka haina shida. Nikunganganie. Mwaniweka dia nida. Live love kodi kodi msini sumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo ili mradi npumue. Wachan fosi fosi Mungu tundo fungue. Kushindana mashindano mie siwezi. Kupambana mapambano mie siwezi. Eti kutwa marumbano mie siwezi. Sangu jua na goti na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress.
Kifupi no more stress.